Kalata ya Paulo mtumwi, yolembera kwa Tito. Tito, mutuwani. Paulo, kapolo wa Mulungu, ndi mtumwi wa Yesu Kristu. Monga mwa chikhulupiriro cha osankhika a Mulungu, ndi chizindikiritso cha choonadi, chili monga mwa chipembedzo. Mchembekezo cha moyo wa Sata, umene Mulungu wosanamayo, analonjeza zisanayambe nthawi zosayamba. Koma pa nyengo za iye yekha anaonetsa mawu ake mu ulalikiro. Umene anandisungitsa ine monga mwa lamulo la mpulumutsi wathu Mulungu. Kwa Tito, mwana wanga weniweni monga mwa chikhulupiriro cha ife tonse. Chisomo ndi mtendereza kwa Mulungu Atate ndi Kristu Yesu mpulumutsi wathu. Asenzetsa Tito udindo wa kusunga mpingo wa ku Krete. Atsutsa aphunzitsi onyenga. Chifukwa cha ichi ndinakusiya iwe mu Krete kuti ukalongosole zosowa nukaike akulu mmidzi yonse monga ndinakulamulira. Ngati wina ali wopanda chirema mwamuna wa mkazi mmodzi wokhala nawo ana okhulupirira wosasakaza zake kapena wosakana kumvera mawu. Pakuti woyang'anira ayenera kukhala wopanda chirema ngati mdindo wa Mulungu. Wosati waliwuma, wosapya mtima msanga, wosati wachiwawa, wopanda ndewu, wosati wachisiriro chonyasa, komatu wokonda kuchereza alendo, wokonda zokoma, wodziweruza, wolungama, woyera mtima, wodziretsa. Wogwira mawu okhulupirika monga mwachiphunzitso, kuti akakhoze kuchenjeza mchiphunzitso cholamitsa, ndi kutsutsa otsutsana naye. Pakuti alipo ambiri osamvera mawu, olankhula zopanda pake ndi onyenga, makamaka iwo akumdulidwe. Amene ayenera kutsekedwa pakamwa, ndiwo amene apasula mabanja, banja lonse, ndi kuphunzitsa zosayenera chifukwa cha chisiriro chonyasa. Wina wamwa iwo ndiye mneneri wa iwo okha, anati Akrete ndiwo amabodza masiku onse. Zilombo zoipa, au mbombo, au lesi. Umboni uwu uliwoona. Mwa ichi, uwadzudzule mukalipa, kuti akakhale olama mchikhulupiriro. Osasamala nthano za chabe za Chiyuda, ndi malamulo a anthu opatuka kusiyana nacho choonadi. Zonse ziyera kwa iwo amene ayera mtima. Koma kwa iwo odetsedwa, ndi osakhulupirira, kulibe kanthu koyera. Komatu zadetsedwa nzeru zawo ndi chikumbu mtima chawo. Avomereza kuti adziwa Mulungu, koma ndi ntchito zawo amkana iye. Popeza ali onyansitsa, ndi osamvera, ndi pa ntchito zonse zabwino osatsimikizidwa. Tito, mutu 2, machenjezedwe a okalamba, ndi anyamata, ndi akapolo. Akhale chitsanzo yekha Tito. Koma iwe, lankhula zimene ziyenera chiphunzitso cholamitsa. Okalamba akhale odzisunga, olemekezeka, odziretsa, olama mchikhulupiriro, mchikondi, mchipiriro. Momwemonso akazi okalamba, akhale nawo makhalidwe oyenera anthu oyera. Osadiyerekeza, osakodwa nacho chikondi cha pavinyo, akuphunzitsa zokoma, kuti akalangize akazi ang'ono, akonde amuna awo. Akonde anawo, akhale odziretsa, odekha, ochita mnyumba mwawo, okoma, akumvera amuna ayiwokha, kuti mawu a Mulungu angachitidwe mwano. Momwemonso anyamata, wadandaulire akhale odziretsa. Mzonse udzionetsere wekha chitsanzo cha ntchito zabwino. Mchiphunzitso chako uonetsere chosavunda. Ulemekezeko, mawu olama osatsutsika, kuti iye wakutsutsana achite manyazi. Posakhala nako kanthu koyipa kakutinenerera ife. Akapolo amvere ambuye awo ayiwokha, nawakondweretse mzonse. Osakana mawu awo, osatapa pazawo, komatu aonetsere chikhulupiriko chonse chabwino. kuti akakometsere chiphunzitso champulumutsi wathu Mulungu muzinthu zonse. Pakuti chaonekera chisomo cha Mulungu chakupulumutsa anthu onse, ndikutiphunzitsa ife kuti pokana chisapembedzo ndi zilakolako za dziko lapansi, tikhale ndi moyo mdziko lino odziretsa ndi olungama ndi opembedza. Akulindira chiyembekezo chodala ndi maonekedwe a ulemerero wa Mulungu wamkulu ndi mpulumutsi wathu Yesu Khristu, amene anadzipereka yekha mʼmalo mwa ife kuti akatiwombole ife ku zoyipa zonse, nakadziyeretsere yekha anthu akhale ake enieni achangupa ntchito zokoma. Izi lankhula ndipo uchenjeze, nudzudzule ndi ulamuliro wonse, munthu asakupeputse. Tito mutu firii, uwakumbutse iwo agonje wa akulu ndi aulamuliro, akhale umvera, okonzeka pa ntchito iliyonse yabwino, asachitire mwano munthu aliyense, asakhale andewu, akhale aulere, naonetsere chifatso chonse pa anthu onse. Pakuti kale ifenso tinali opusa, osamvera, onyengeka, akuchitira ukapolo zilakolako ndi zokondweretsa za mitundu-mitundu, okhala mdumbo ndi njiru, odanidwa, odana wina ndi mzake. Koma pamene kukoma mtima ndi chikondi cha pa anthu cha mpulumutsi wathu Mulungu zidaoneka, zosati zochokera mu ntchito za mchilungamo zimene tidazichita ife, komatu monga mwa chifundo chake anatipulumutsa ife, mwakutsuka kwa kubadwanso ndi makonzedwe a Mzimu Woyera, amene anatsanulira pa ife mochulukira mwa Yesu Khristu mpulumutsi wathu, kuti poyesedwa olungama ndi chisomo cha iyetu, tikayesedwe olowa nyumba monga mwa chiyembekezo cha moyo wosatha. Okhulupirika mawuwa, ndipo za izi ndifuna kuti ulimbitse mawu, kuti iwo akukhulupirira Mulungu asamalire akhalebe atsogoleri a ntchito zabwino. Izi nzokoma ndi zopindulitsa anthu, koma pewa mafunso opusa ndi mawerengedwe a mibado, ndi ndewu, ndi magani apa malamulo, pakuti sizipindulitsa ndipo zili zachabe. Munthu wopatukira chikhulupiriro utamchenjeza kamodzi ndi kawiri umkanize, podziwa kuti woteroyo wasandulika konse, nachimwa, nakhala wodzitsutsa yekha. Pamene ndikatuma Aritema kwa iwe, kapena Tikiko, chita changu kudza kwa ine ku Nikopoli, pakuti ndatsimikiza mtima kugonerako nyengo ya chisanu. Zena nkhosi ya milandu ndi Apolo ufulumire kuwakonzera za ulendo kuti asasowe kanthu. Ndipo anthu athu aphunzirenso asunge ntchito zabwino zofunika kuti asakhale osabala zipatso. Akukupatsa moni wonse akukhala pamodzi ndi ine. Pereka moni kwa otikondawo mchikhulupiriro. Chisomo chikhale ndi inu nonse.